ngale njalo baxabana mina la uthasiyeka la magama ayahlawa ingoba vela unge zonke dingo zami bolothando lwethu wena uyinge ingoba vela unge zonke kalo zami bolothando lwethu wena uyinge
Velukuluma makama abhlu Some things you don't say
Ngicela ngicela
Kuluma makama hlabe enhlizweni yami Some things you don't say
Yeah Sure I have a question inombuzo Why manje usushintsha usuba evil Sihleli siyathandana ngabuthando ngathi alikho Yawuzonda umathanda nogcwele iigo Njalo siyaxabana hlala ulalela these people Angisakwazi ngisho nokushaya amaphiko Ukhuluma kabi nzima ngisho ukubamba ucingo Khuluma kuze kushi iphimbo umsindo Eish, ntombi ufuna ngenze njani Hlala uphuma phandla usho uphuma nobani Xabana kuze kweqe lento izolunga kanjani Ngazi mele ngithina ngazi ngizo acta kanjani Uyabhidliza ngiqala phansi siyaxabana ufuna out Hlale ngidabukisa nami ngihleli ngihlekwa ama out Yazi ngisazo find out Cela usho uma ngangihlali Cela usho ukuze le mkhuba ohlala uyenze ingangilimazi
Njalo amaxabano vela uthasiyeka Lawo magama ayahlawa Kungani njalo amaxabano vela la uthasiyeka Lawo magama ayahlawa Zonke dingo zami bolothando lwethu wena uyinge Ingoba vela unge Zonke kalo zami bolothando lwethu wena uyinge
Vela ukhuluma amagama abhlu Some things you don't say Kuluma makama hlabe enhlizweni yami Some things you don't say
Yeah, sunomkhuba omubi, yongeva ungiphatha kabi Ndale ngiqinisa njengendoda but angiwazi Usho noma yini mesiqabene ndawunaki yeyi imizumile imaza ngivele ngifele ngaphakathi Yini kwenze njani, funa umoya wami Lento yokuxabana uthi asiye kuyithathelaphi Ubungeva uright, bunendaba ngami Smiles na ma hugs busho ngamagama amnani mangisazi Funa ukusimoshela Funa ungistress angakakhani Funa ukungimoshela la ma plan Dlala abangani Ixoxa nifike phi igama lami You all that I have kwamanje angisakuthembi Made me insecure these days when awusancengi Zinto zasendlini ukhona awusazenzi Njalo uma sixabana ngiyasaba angisa relax curse
Njalo uma sixabana uvela uthasiyeka Lawo magama Zonke dingo zami bolothando lwethu wena uyinge Ingoba vela unge Zonke kalo zami bolothando lwethu wena uyinge
Vela ukhuluma amagama abhlu Some things you don't say Kuluma makama hlabe enhlizweni yami Some things you don't say
Ngicela ngicela